chifu onye kachukwu nwachukwu otigbu ịnyịnya na-eza ya ndị amụri na nka na onye nsenwe mobi na kpoyi adresi ndị amụri na South Africa be Mandela ọfọ nnagolo otigbu ịnyịnya na ọbụrụ oke ịkpata ego na ọbụka ịdị ogologo ndụ ụlọ ego na ifeadị ịrọ mmike bọna dị chukwekwe na
akọ
otigbu ịnyịnya na amụri
chukwekwe na akọ
abatiego na amụri
chukwekwe na akọ
na-eza ya ndị amụri na nkanụ otigbu ịnyịnya
chukwekwe na akọ
Confidence, group of confidence. I think so you love me.
Chukwu Olisa biko chebelu ofe baba n'ọzọ
ogo na golo boku na baba na golo address in dia golo na leki okwange bo si hero big city real estate onyaluele eso mo ko dia golo chukwekwe na koko chukwekwe na koko
boku na baba na golo
bambu oye jo
chukwekwe na koko
kene lubu lolobi
eso mo
this is an afroja ama Address in Dumu Okabia, address in Dumu Okabia, address in Dumu Okabia, lodi ni fulele
na koko
Mondo no modele mwa jealous in Texas ne America bulike Francis Ichilaka owo Texas ne imemba na owo je
owo Texas namba na
owo Texas
chukwe na koko Banana Island in Texas chukwe na koko
owo busi
owo Texas namba Bonade
Ajoba
If I die, I'm born out of you.